disappointed. But next year, we'll be here. Tutakuja, tutahudhuria, tutafurahia nchi yetu. Na unaona, kompe ni kompe. San Diego, 2007.
That's right.
Straight from Texas au sio nini, straight from Nairobi au sio Mural, jamaa tuko pamoja vibaya sana, jua kali, genge kende, ladies Texas Mural au sio, poa 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 poa.
Time to get down to the club, and you ain't gonna like what's happening.
Oh, Lord.
Mkono zangu zinaniwasha na shindo tashikia manzi mgani hapa ndani. Au sio ni aje watu njua kale. Metuli hapa na DJ. Tiki, 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 DJ XP. Tiki, 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 Mixology. Tiki, 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 Texas. Tiki, tiki, tiki. Au sio jama Mural, Mural. Tuko pamoja, genge. Tiki, tiki, XP. Tiki, tiki, Mixology. Mural.
Hey, yeah.
Ya kusema lakini inanibidi, ni poa vile lilitout kabla ya mishuki singewai shout hivi. Huyu mtoto ananifanya tena sina hakika, dakika nyingine moja na yeye akili itafetuka. Hey jamaa angalia vile niko, kuna wakati mi feel ningekuwa single. Hata kikupanda matatu nataka pesa za taxi, vitu za bei gali na jaribu kumpenda yeye hanipi nafasi. Kama sio hii bidi angewai choka kwao, saye ndio na cash shift ungehami ya runda ingekuwa angalao. Ni ki anza kumpapasa na dai ya mechoka, nataka kulala bado kesho ni kikamu. Kata ni zile zile na jifanya tufala, hata nikipeleka pesa za maana ananivuta kando ananiambia huku wakunibambi. Ya kiona tu kitu anataka ni mnunulia, hata kama sina don, sina don, sina don, sina don, sina don.